ekshinga bami beqawe bami uyangikhulumela uyangikhulumela noma ngibo noma ngenza uyangikhulumela uyangikhulumela hawu mina ngabazokushina hawu mina ngabazokushina bafana bami
hawu mina ngabazokushina
yeah
We are cool, oh my God.